njogerero kunyimbye ndubale kata kono kuzinyengera bali bayitali nyali bakandula ngakanga bale chokuwanvua neshadaka okusoka soka kunyike mvemwe bikize misongola olumojja nogamba oba mbakoleki nobatera kutomulamula zerwaki buli gwe ngamba gye mukwateko andaga omutima ogwekirabbayi so omutima omulungi kweterekera omubi oba weekotogera mbaawona kantu kofiirwa mukunjagalizanga ng'ettaala emokoleza endala kyemwani ero sisiringa weekiwangala wekobaana nekkamidwa okunyagulula yampaabira gwakumubbako polotiye nenkuleetera endagaano tino yanguza walinga ayisaamu ati amaaso kwe kugibatika amatama n'ogimugunya obujulizi ne bubulankana wabula ssentebe enkeera ne mubikyusa ate embundu yampola fulendiri looni nteekeddwa okusasula ne mupanga n'agasajjasajja okunnumiriza bwe nnali neewola ssente mbunno gaaliwo manji mu ngeri eyo be muwunzise kyamaani n'akakiiko ku abawejjere ne mubasengula kakibeere kinusu ky'obote nga tebakifunye owuuta ekibaasa ky'enguzi tekawaaliwo kamera w'omutasubwa ejjo okwoleka bye weekozekoze eri mu kamyufu ng'eggulu oli wa kutuyana
bagitadde ku mmeeza wabba edduuka lya jjuma ekibibi wabula ebyenfuna akaweerege sente n'ozinyaga ng'omuse ne mukyala weeno mweddiza alaba edduniya olw'okuba nga wabula kulaba ne weewaana nti oluwonye so waaliwo kamera ya mukama eri mutasubwa era emisango gikulinze mu kkooti kujja gisasulira
Tulimba etufe geri wa katonda taka mifuke singa tulimba baka tufukali mkulei
chiringa senga omugole bwachigiro rujanga lumwesize okukebeza omusaibu omwami nga bwayimiridde mu biseera byakati omusaibu akusanga mwaka ukatolo napalapalanya apange mishoni natunda obulamu bw'omuwala ekyo jamumira omusajja kyamusuubiza akomaweka ayogeza birimi ng'akomereza omuwala obutasatira bepponga gwolabankanye muwala naye omusajja badde mulamu emirundi ng'ena gye mukebeza baddu dokita w'emulago yasembyewo naye kululu eriri kulaga kolidomu okutulidde ddiiru gali kwesiba gwe
tukabya n'amaziga kwessa n'omutanda ndowooza ne mukukungulwaga naye yajja n'abaawo n'atusaasira omuliro nga bwe walaba gukumbujja ne bwe bulibeera ddi nawe kuli kwokya bumu obonyaabonya abantu bonna baakusinza businza oli kitalo etwawaaba wa katonda mu ggulu kubanga ensi yakulemererwa katambika amazima go kalinde mu kamyufu k'eggulu katambika amazima go kalinde mu kamyufu k'eggulu
savuga dawudi nebuuza nnyo baani eyajja n'omutima okuddugala ng'enzikiza paka yadi n'agiteekera omwoto maliya baavu n'eyiika ng'entungu n'akikola omuddiriŋŋano gyokya yapanga nnyo n'ayavuwaza abawera banno obo baali ku zironi ezo era bbanka z'abatwalako ebyabwe bwekweka nnyo n'ensi n'erema okumanya waliwo kamera eyeetegereza ebikolwa eriyakadde koyolekedde mu maaso olwa kamera eri mutaso bw'ensufu erina data yenna ng'ossaako ennaali kali akamyufu kalikoleeko okunyuse
kikofiira nnenye kubanga ensi abagitulamu abamu baddangalavu laba omugwagwa bwazotyazotya ettumbi mu kisenge kya muwala wa mufule amagalo n'agasaddiza amawemu ekifuba kya muwala wa kitize muwala wo wamweyambisa olwamufunyisa olubuto n'omukuutira n'omukanga nti kolikyogera nkuse banga magi mukulu w'emmizi nnungi tanga na ye kamera ye kuwe ni tangaza
inda kwe
koti sensi zitulimba etufejeri wakatonda naka miufuke sika tulimba wakatufungali mkulwe
ichi tangaza chava wakada bie mwakola mkwe kweka bakaba sajabe watu wala angano wakavula kukamereri wakufuna era pao chokolati chino Malai kozi udise Abala muzo bagula mwenesi Iri mukurunga wakwada Sabo kolele kure yongali genda movechia Okola mazima kusi kunonga talijivago
Koti sensi zitulimba
Koti sensi zitulimba
Etufejeri wakatonda
Etufejeri wakatonda
Naka
mifuze sika tulimba
Remember where you got it from. www.djericom.com